nipeleka unani bamba, bamba. Nimi na wewe bumper to bumper. Later, I will give you what I have when you activate. Later, hiyo paka hiyo nyashi le nyama.
Go down low, baby go down low. Go down low, baby go down low. On the low, on the low. Gimme on the low, on the low, on the low. Gimme on the low, on the low, on the low. Gimme on the low, on the low, on the low. Gimme on the low. Man a bad man, man from Uganda. Kila kitu minafanya na upendo. No magendo, mizi to viongo. Nino bongo toka Kenya hadi bongo. Hadi Kongo wanasema nina chongo. Cheza chini wacheka longo longo. Spendi uongo, kazi leza Kongo. Tatu zote mina tatua. Bagua misiwezi babagua. Ah, ah, kukawa ya vitu zote nichagua. Ah, ah, nikagua itu yote ya shakua.
Nataka kukushika mo, naona umeniguza roho. Go down low, take it slow. Tuchome macho red tomato. Go lolo, come on close. Leo mina we bila close. Leo mina choza katikati. We na miidani kama chwani. Leo ni kumwaga ndani ndani. Get me hayo shesha money. And I know what I want is me.